baby, my baby. Bad life for my baby, my baby. I'm a baby, my baby. Daddy's a Uganda.
You know that you're Uganda, so you walk with a wanya. I'm not kuba yanyan. Love you and tawanya boom. Aluba nalufenya. Bebatula bangat sasanya. La beti mawechiva linyan. Kusubizo kwelanya. Kubanza sagala tua ukanya boom. Weburi chocolate perfect. You my baby, my romantic. Te wali kusinga mwino continenti. Mawana nanuli my sweetheart. Ninyebuza, baby okal gangai.
You're my perfect girl.
Ninyebuza, burundi bwao.
Hey. Baby perfect girl.
Nopuza, ndoto burundi bwao mpwine.
Hey. Mbulota, obulungi bwa mbulota, baby. Mbulota, nelo bukwano kumbuleta, dale. You're my love and my pretty pretty. Yangu wankufuge koku ka pichi pichi. Yeah, love your children daddy. Njuhulila kumutime mkulu kutila muli. And twala sipiti. When I want twala sipiti mbebe. Mvuka kasali kwa ntwala sakiti. Ntade kusipide tali kubajeti. Wafuka sinaipo ni nam target. Oya kutwala kainu kuwa ni permit. Love you nzibu sivesa langa benet. Unyola mchenda kulinga loketi. Eno sikalantini tulikulaiti. Ongambie ka auto tulimumaketi. Onsave katete nkuwa demateneti. Oyakala mkwano nkuwa every minute. Ewe vyewelo vyanze kuwa muhabati. Elisa tunatumpise muakati je. My baby perfect. Ongana ndiwa kuza suspect. Yeah, my baby perfect. Ongana ndia kuwela suspect. Ndia kuwela suspect.
Ninyebuza, baby okal gangai.
You're my perfect girl.
Ninyebuza, burundi bwao.
Baby hey. Perfect girl.
Nopuza, ndoto burundi bwao mpwine.
Mbulota, obulungi bwa mbulota. Baby, mbulota, nelo mkwano kumbuleta, dale.
Kati wangu siya romu sana. Chukule bampura na nanuka. Nyerai kukwato muna. Nyerai kulebe hiwe. Mutosa niyo untuide nindonda. Hochimbula mpura na lwara. Chimaniwe muwazi kwanje. Ahotari tinjine usinje. My baby.
Yeah, yeah, yeah. Yeah. Devu changa we chance. My baby nga kwa sunze toko la mize. Akawagwa never leave me. Yeah, yeah.
Ninyebuza, baby okal gangai.
You're my perfect girl.
Ninyebuza, burundi bwao.
Baby perfect girl.
Nopuza, ndoto burundi bwao mpwine.
Mbulota, obulungi bwa mbulota. Baby, mbulota, nelo mkwano kumbuleta, dale.